Close my eyes, I see you are fresh. For the first time, na his kwenye mitandao. Before kumiti mlimani city, ni when I were now. Then to kenda club, uko na pita pita. Na nipa kiuno na mbavu, uko na shika shika. Nikomba uwe wabavu, uko na sita sita. Na nipa mdomo na shavu, nikapiga lita. Fuko ndoka mama sita.
Na hisi, katusha unana zama. Sura singe, nina ikumbuka kwa mba.
Bucha na kuita unangata kucha kaya yusha basi sijalala usiku kucha pandisha pedo pusha nyonga zungusha unaonekana kitandani uweze niangusha umidilute soda na chai skupi nafasi unitese kana jinyonga kwa tai fupi unakaa mtaa upi au pale kairuki ulipokuwa na mama kuki
siku ulikuwa na nywele ndefu unacheza peku unazungusha na ringa nikatamani kujua kwetu wanani na bibi yetu ila kakuita ukavimba
sahisi Shall not zamba
some
more. So let's
So survival be it.